kweza namanjawuyi wenongile lomhlolo wathi yocheza namanjawuyi
Show up, I'll be the guy now.